Walira wabaka wa parliament ya yekumi nebidi lueva tuula mu lutuulo lugendo okusookera ddala mwe bagendo kulondera spika wa muno omumyuka we. Kinajjukirwa nti sabiiti ewedde abadde spika wa parliament Anthony Tiamong agenda maaso n'okunoonyerezebwako ku nsonga ez'enjawulo yalangirira nga bwe yali awanduse mu lwokwano lw'okuvuganya ku kifo kya spika. Okusinziira ku lukanga gw'olufulumiziddwa olunaku olwaleero, paalamenti yaakutandika ku ssaawa nnya ez'okumakya era ng'esuubira okwetabwamu n'omukulembeze w'eggwanga awamu ne ssaabalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Zaija. Sipiika wa paalamenti yajja okusooka okulondebwa era aweebwa ebintu eby'enjawulo ebimuwa obuyinza n'oluvannyuma ababaka balonda omumyuka we. Ekibiina kya NRM kigenda kusimbawo omubaka wa West Budama Central Jacob Obos ng'ate abali ku ludda oluvuganya gavumenti bagenda kusimbawo Paul Mwiru, omubaka wa Jinja South East mu nakibiina kya NUP. Ate ku kifo ky'omumyuka wa sipiika NRM egenda kusimbawo Thomas Taye Bwange era y'abaddeko, ate abavuganya gavumenti bagenda kusimbawo Asinas Nyakato owa PFF. Omubaka wa paalamenti akiikirira abakadde mu kitundu ky'amasekkati g'eggwanga James Kakooza agambye nti bo baamaliriza okukkaanya okulonda Jacob Obosi awamu ne Thomas Tayebwa nti era kye balinze mu kiseera kino ye ssaawa endagaani okulonda abantu baabwe.
Okulonda obukosi twabadde mu kokasi tukkiriziganya abakandidati baffe abayise mu primaries zaffe zetugenda okusupportinga wayise mu Thomas Tayebwa ne Obosi Obosi kasari ate tugenda ku floor house ababaka bonna balonde different parliament erimu aba opposition erimu ba independent erimu n'aba NRM. So tulina okubatuuka ku floor house balondebwa parliament kubanga parliament yennyini ba member ba parliament la constitution is very grand, but they don't have more agenda for Kulinda. Of course, that's why you see, Avant Kavamati Romani, what is Saki, and the Vina Mosesi Kulakulani, that will occur than in number, the Yavaka House. Vina Mosesi Yangi Kako, the imprisoned party is so hopeful for an interest. But in the leadership, the government is a mess to allow in the Mohammed Kobaulira, the winner takes it all. Wibira nga demokrati vatute ya vantuvalonda mkabiniti wana wabira wa demokrati lifo vya kugaba wa demokrati wa soko kuluza kukonsaba wa republicans vatu ya ala na vira yutaini ya uvu yu nkula ya uvu ni itikari wane itikari wane mkii lukubwa demokrati wa kwa chali mtu achali njiwa yubula ba president sirin akula kasabu kanyama amikisinga wa opposition amikisinga wa avizini vila mimi msinda la katika pati etuwa lugu inga
yeo mubaka wa Kira Municipal George Musisi agambye nti wadde balina ba memba batono naye balina okusawo okuvuganya okw'amaanyi mu kulonda sipiika wamu n'omumyuka we.
Ffenga NUP ateera n'opposition twataddewo abantu ku kifo kya sipiika era nga eky'omukisa omulungi nti n'ebibiina ebirala ebya opposition bikkaanyiza naffe ku bantu abo ababiri ng'ebibiina nga FDC nga PFF ne ANT nti tuwagireho ne Mwiru ku kifo kya sipiika ate tuwagireho ne Basinas nakati ku kifo kya deputy sipiika era abo ffe betugenda okulonda kubanga eri abagamba nti temuyina numbers temukola ki naye kisooka akalulu kakyama. Ekyokubiri ensonga eswala okugamba opposition omuliwo omukulu oluusi gwakuleetera alternative nti honorable boss ne waba mulungi engeri gye yaleetebwamu oluusi oludda sukkaanya nayo kubanga tulowooza nti yalinga eyaleetebwa mu ngeri ey'okugamba nti oli alagidde bulagizi n'agaa nti baleeta oyo n'olwekyo ensonga kitugamba nti alternative gyetuleese naye ati kakati abagamba ekyo bali badde bagamba nti ne mu numbers okuyisa amateeka tuli batono lwange lwaki tetugendera ddala ensonga enkulu nti oluusi bwoba owa alternative ogamba nti ffe kino kye tulowooza ate n'ekirira tomanya akalulu kakyama tomanya bwe kibeera oluvannyuma